Taliban, Katanyap, Katakatakatakaliban, Katanyap, Katakatakatakaliban, Katanyap, Katakatakatakaliban, ay.
Ka kuku kemba, misi wezi legalize, ka kuku kata, misi wezi dandia, Samantha, mse, si wezi tumia, misi mfala, mse, si wezi tumia, Samantha, oya, oya, eti Samantha, ay. Shada, shada, nai washa dharani, wata, wata, nai seti kanisani, nai njoti, njoti, anai lamba kasali, baka kanya unakagonga kwa jirani, nini pedi, na tena nina dredi, na nina penda ladies, kushikezo majegi, na chila kila time, hata usiku kwa mwezi. Waroro wa matiaba wapige mijeledi Shake wa bam bam kisha toto inama Kwa kiki kitandani ama utachuchuma Masisto wa ipado napenda ngachuma Uzito ni adoshi kukunguta mamanga Na panganga sipendi nikichoma kendi Miuban kila time hata ma weekendi ah.
Ka kuku kemba misi wezi legalize Ka kuku kata misi wezi dandia Samantha msesi wezi tumia Misi mfala msesi wezi tumia Samantha oya oya eti Samantha
Yeah. Riba za mafale za kunusa tukidera Na misule moza wakutokanga kibera Nipigia nope moza kali kinjera Na squeeze mtaani nimeshika tukiwere Ya kukata madenge kinavera Sera baka na Vanessa
Kuku kemba, misi wezi legalize Ka kuku kata, misi wezi dandia Samantha, mse, si wezi tumia Misi mfala, mse, si wezi tumia Samantha, oya, oya, eti Samantha, ay
Arusi ni ya wanati, mafadha ni mapedi Keroma ni mawada, na pete ni kodiko Kivalisha yomboko, mauru ni mnoma Mistari ni za genge, kufloni kwa bongo So seti yonyapu, natae kuichambua Natae kuisoro, nmagi uko chonti Ndo kichwa ni metinga, na shanza Kunyamba na katinga mapamba Sikusafisha kirada Madem kama nekesa ni wale vitu chafu chafu Yani takataka ni walona kemaga Komefunikanga macho sotila kadem Kinga dede Nonga dene en
Ka kuku kemba misi wezi legalize Ka kuku kata misi wezi dandia Samantha msesi wezi tumia Misi mfala msesi wezi tumia Samantha oya oya Eki Samantha ai
Shash dama pedi Bado naziteka ikus nogondo Go, bado nazikemba majaba za meru Bado nazirunda ziki nice nazitema kawada
Bazeng bazeng nangi ya kidesign Minataka ni kuchimbe uweke uko fine Ikusku ikemba on a dime to a fine Shada wada makes my daily vibe
Gang gang
Genge la wazeng
Ya yeah, sunatambua buda
Buda tumerudi ni ngoma kidungi bro
Yeah